Hip hop. I love you. Yeah. No one like you, jinsi yano Liverpool. Na kuweka mata with you, wepo wako siku kuu. Baka na isna pa, japo nipo kwa migu. Kwako nipo true, mina wewe big crew. Macho yote zame mimi michepuko haina deal. Ukiwa mwaminifu ntakwa mini, nipe ni nacho staili. Sweke unlock kwa simu yako, mana semna sili. Umbo tabia, kifupi umeka Amerika peke yangu na kutwanga pia. Na kwanika mpaka mwisho tuwe sote kengazi na masika eti mijo gola shambe la kwako dona wika. Hip hop, I love it, yes. I love you. Hip hop, I love you. Hip hop, I love you. I love you. I love you. Hip hop, I love you. Achana na masharu baro zao ni kuonga. Ila pesa zao kitanzi mwishoni zita kunyonga. Huna nongwa, huna gubu, mtoto umetulia. Anaweza ongea bubu, ndo maana majenshia. Mabawa wabana pua chie njie ipapu mevishu pete. Hawezi kuwa mbele mkia punguzeni mapepe. Mwambia Likiba na Diamond mziki do huu. Kina nyimbo mapenzi ushenzi yambieni jamii. Truth kila waki kambia boost. Mwanajuwaza ni matusi vyo vya jamii. So vya kutazamwa na vizazi. Utandawazi na pandangazi. Wanachofundishwa chuki na umalaya na wazazi. Ipapu ndio mkombozi. Mwambie watu kweli mana ndiye unamata. Kijifanya mchafu kwa hizi engo mbono tata kata. I love you, yeah. Woo. I love you. Hip hop, I love you. Yeah, forgive me for my sin, God. Woo. Hip hop, I love you. Hip hop, I love you.